DJ Shoppa Pandit.
Music from
www.gorexcitytown.com. Love we younger singer, chipping up my way. Never find the winner above you, my way. Mandy Vesa Kukoma, my way. Dinendeka unalonjezo za mukonde.
Somebody watch on my woman, he condera. Zotipanga pantima pa una tera. Zilipe kantu sambilo jola nima. One day kiza tuluka mundima. Chikwanzi chose ndipasi, iweyo ufasi. Usamvele aja onamai. Ama funa ifeti tasiana. Mabe semwe ifeti mavana.
Akindi nasauka baile unga peze jani. Samati wajimele umani kundela. Akutindi nempawi baile unga peze jani. Samati wajimele umani kundela. Ziwa uza mawasa ukemayo ine. Pesa zimene ni mafuna. Maofu tekemeyo. Nima pesa zimene ni mafuna.
Ndalama ndilibe mtumba manga. Ndili block koma kucheda wanga. Sometimes sema nikuza. Kudintima wako sinma uzuza. Antu wandalama za kupusiti olo. Chikondi chako sa chigulise ndeno. Luziwa suse ndabe. Olo wako gobe so mabitabe. You don't see anyone, just see the real me. People around come near and you fail me. Suona pobuto where you mock me. Don't backslide, yes, song love me. Kwa mapena mazifuza. Kore yueyo ndi wangadi. Chimuzi choka choli misa ntima ine. Ena sasi wacho mwena pangisewe konda ine.
Akindi nasauka baile unga peze jani. Samati wajimele umani kundela. Akutindi nempawi baile unga peze jani. Samati wajimele umani kundela. Ziwa uza mawasa ukemayo ine. Pesa zimene ni mafuna. Maofu tekemeyo. Nima pesa zimene ni mafuna.
With all, without kiepa. Umandi muza chili chusa licho teka. Kisamba watengele wola ziti seka. Uzandi konda bisuza limba lieka. So mateke seka nzone na antuzi. Umati wolo ntafika poso wajuzi. Kikondi chako usiuza panga chuzi. Kawizo usiuza kalabe ntuzi.
Akindi nasauka baile unga peze jani. Samati wajimene umani kundela. Akutindi nempawi baile unga peze jani. Samati wajimene umani kundela. Ziwa uza mawasa ukemayo. Pesa zimene ni mafuna. Maofu tekemeyo. Nima pesa zimene ni mafuna.
www.gorexcitytown.com.
Major C Production.